Mugihe cyo gutora uyu mushinga abadepite babiri bawanze abandi babiri barifata 58 barawemeza ni nyuma yo kumva isobanura mpamvu y'uyu mushinga bagejejweho na Bwana Emmanuel Ugirashebuja ministri w'ubutabera w'u Rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta.
Ndatekereza ko bagize inteko ishinga amategeko mwumva neza impamvu u Rwanda rwagiye muri aya masezerano. Abanyarwanda dufite amateka kuba abenshi muri twe twarabaye impunzi mu bihugu bitandukanye, ariko kandi dufite n'amateka yo kuba twaracyuye impunzi nyinshi z'Abanyarwanda mu gihe gito, tukaba rero twarasanze tugomba gutanga umusanzu mu gukemura ibibazo by'impunzi n'abimukira ahandi muri Afurika ndetse no mu isi yose.
Mu badepite 12 bagize icyo bavuga kuri uyu mushinga w'itegeko, babiri gusa nibo bagaragaje icyo bafata nk'impungenge bibaza impamvu Ubwongereza bwanze kwakira babugannye babuhungiraho bugahitamo kubohereza mu Rwanda. Depite Frank Habineza yabimburiye abandi.
Nabonaga abantu bari mu Bwongereza atari abantu bavuga yuko babuze aho bajya, abo bari bari muri Libya kubera ko bo bari bageze mu Bwongereza cyangwa se bagezeyo, kandi amategeko ateganya yuko umuntu cy'uko yagezemo cyo gifite inshingano yo kumwakira. Nkumva yuko zari inshingano cyangwa ari inshingano z'igihugu cy'u Rwanda zo kubakira kitagombye kuzana izo nshingano kuri Leta y'u Rwanda. Nubwo Leta y'u Rwanda ari ibyiza byinshi yakoze cyangwa se gikora, nkumva ko ari inshingano z'Ubwongereza itagombye kwikura umutwaro wayo kugira ngo wikure u Rwanda.
Iyi ntumwa ya rubanda yanabajije ibindi bibazo minisitiri w'ubutabera wari uhagarariye Leta y'u Rwanda kuri uyu mushinga.
Dusukurikira mu itangazamakuru ryo mu Bwongereza, hari n'abagaragaje yuko bashobora kuba batifuza kuza, nk'abo bantu baba batabyifuza kuza mu Rwanda karuboneza kuvuga ko ugomba kubazana mu Rwanda, ibyo byose mwabifatamo gute?
Ni ibibazo minisitiri yavuze ko bimwe muri byo nta bisubizo abifiteho.
Inyungu zo wagiye usobanura ndumva biri mu busesenguzi, ibyo ntabwo nabisobanura nasobanura gusa biri mu masezerano n'impamvu yayo ko twagiye tugirana ibiganiro, ariko nta na rimwe twigeze tujya mu byo mwavuze. N'ibi n'abantu bashobora gusesengura, ariko byo wenda ntabwo ari imwe mu mpamvu yatumye tujya muri aya masezerano. Impamvu ni ugusubiza icyo kibazo cyugarije isi.
Bitandukanye na Depite Germaine Mukabarisa, Depite Odette Uwamariya n'abandi bagenzi babo bavuze nta mpungenge na nkeya bagaragaza kuri iyi gahunda. Hari n'abagaragaje ko ahubwo kuri bo byabatindiye.
Nyakuba Speaker, nashimishijwe by'umwihariko nuko muri uyu mushinga cyangwa se muri aya masezerano hagaragaza ko abazaza bazaba integrated muri sosiyete nyarwanda, tukaba tugaragaza ko twiteguye cyane kubakira kuko ibyo dukoze birenze amategeko, ahubwo ni igikorwa dukoresheje umutima ukunze.
Ariko by'umwihariko nagira ngo nshimire yuko guverinoma y'u Rwanda yemeye kujya muri ubu bufatanye, kubera yuko abanyarwanda tuzi umubabaro wo kubura uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ndetse n'uburyo iyo habaye ibibazo nk'ibyo imibereho y'ikiremwa muntu ihungabana.
Umundi mudepite wa kabiri utanyuzwe n'aya masezerano yo kohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda, mu bisobanuro yasabye ministri w'ubutabera n'intumwa nkuru ya leta, ni Jean-Claude Ntezimana. Akibaza ku buryo Ubwongereza bwashoyemo ingengo y'imari
nyuma yo kuvuga ko batabakiriye, bakavuga ko bagomba no gutanga n'amafaranga yo kubafasha. Nkibaza impamvu aya mafaranga batanga kandi atari na make batari kuyakoresha mu kubafasha bari muri icyo gihugu. Nibaza none cyanyuma inyungu bazabikuramo mu gihe impunzi n'abimukira bazaba baje mu Rwanda.
Ministri Ugirashebuja yamusubije
aya mafaranga ntabwo ariyo dushyira imbere, cya mbere ni ukureba ko ibihugu byombi u Rwanda cyane cyane narwo mvugira uyu munsi ko twaba igisubizo mu kibazo dufite, nk'uko nari nabisobanuye cyugarije isi cy'abimukira. Aya mafaranga naza gusa kugira ngo tube twashobora kugira ngo babeho neza bigendanye n'uburenganzira bwa muntu.
Uyu mushinga w'itegeko numara kwemezwa burundu, biteganijwe ko u Rwanda ruzakira impunzi n'abimukira bagera ku 10,000 mu gihe cy'imyaka 5, mu mezi ane ya mbere rukazabanza kwakira bagera mu 2,000. Ni umushinga Ubwongereza bumaze gushoramo akayabo ka miliyoni zibarirwa muri 240 z'amapaundi, ni ukuvuga barirwa muri miliyari 300 z'amafaranga y'amanyarwanda. U Rwanda rugatangaza ko ku bufatanye n'Ubwongereza hahuguwe abagera ku 151 bazaba bashinzwe imirimo yo kwita ku bimukira n'impunzi zizaturuka mu Bwongereza. Urwanda runavuga ko kugeza ubu rwateganije zimwe mu nyubako bazabamo zirimo amahoteli bitari ihame ko bazaturaza nk'inkambi bazaba bari mu bice bitandukanye by'igihugu. Abagize inteko y'Ubwongereza umutwe w'abadepite bemeje ko umushinga w'itegeko ufite ishingiro. Komisiyo idasanzwe ya Sena yabaye isabye leta y'Ubwongereza kubiwuhagaritse hagasuzumwa niba koko Rwanda ari igihugu gitekanye. Iragenda yumva batanga abahamya batandukanye icyo babivugaho. Ni gahunda yatangiye mu mwaka w'2022 ariko inkiko z'Ubwongereza zikagenda zikoma mu nkokora zivuga ko kohereza bimukira n'impunzi bihabanye n'amategeko. Abaharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, ibitangazamakuru bitandukanye, imiryango itegamiye kuri leta bakomeje kugaragaza ko Rwanda atari igihugu gitekanye cyo kohereza ababimukira n'impunzi. Ejo ryo rusajwe rya America i Kigali.